Kulankan ayaa waxa looga hadlay dib u dhiska dhaqaalaha Soomaaliya iyo wanaajinta hanaanka maalgelinta xilli ay saansaan nabad ka soo ifbaxaysa Soomaaliya. Waxa kale oo ay diblomaasiyiinta iyo aqoonyahaniinta ka soo qayb galay kulankan qiimeyn ku sameeyeen waxqabadka dowladda Soomaaliya oo haatan sanad laga joogo tan iyo markii loo doortay xafiiska. Kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu booqasho ku marayo dalka Mareykanka iyo maalmo kadib shirweynihii Brussels oo Soomaaliya loogu yaboohay ku dhowaad $2 billion oo loogu talagalay dib u dhiska Soomaaliya. Xogeeye ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Bariga Afrika, Donald Tirolbaum, ayaa sheegay in dowladda Mareykanka iyo beesha caalamka ay garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya.
United States, and having just come from the Brussels New Deal conference on Somalia, I believe I can.
Waxaan dhihi karaa dowladda Mareykanka iyo beesha caalamka waxa ka go'an inay taageeraan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya oo ku guda jira inay sii wadaan waxa hadda u suurta galay oo ah in nabadayn buuxda la gaaro.
Kulankan ayaa waxaa kaloo looga hadlay dowlad wanaaga iyo sida dowladda Soomaaliya ay u hanan lahayd kalsoonida shacabka si maamulka dowladda uu ugu fido waddanka intiisa kale. Mr. Donald Tirolbaum ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ee dowladda Soomaaliya hortaagan aanay ahayn Al-Shabaab, balse ay tahay in ay dowladda la timaado dowlad wanaag iyo dib heshiisiin buuxda.
Security assistance alone will not address the challenges facing Somalia.
Caawinaadda xagga ammaanka ma aha xalka keliya. Caqabadaha ugu waaweyn ee dowladda haysta ma ahan Al-Shabaab, balse waa in dowladda Soomaaliya ay hanato kalsoonida dadka iyadoo soo bandhigaysa dowlad wanaag horseeda is-aamin guud.
Mr. Tirolbaum ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka taageereen dowladda Soomaaliya dib u dhiska ciidamo qaran si ay ula wareegaan ammaanka dalka iyagoo kaashanaya AMISOM.
The U.S. also supports building the capacity of the Somali National Army. Our supporters included the provision of equipment.
Dowladda waxay caawisay ciidamada Soomaaliya. Caawinaadda ayaa waxay isugu jirtaa qalab, tababar iyo tayadhisid, gunooyin iyo gargaar caafimaad intaba.
Dhinaca kale, ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa ah mid badi ku tiirsan ciidamada AMISOM oo marar qaar khilaaf uu soo dhexgalo iyaga iyo dowladda Soomaaliya. Professor Paul William oo jaamacadda George Washington culuunta daraasaadka caalamiga ka dhigo ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay danta ku qasabtay inay dhex galaan dowladda iyo dhinacyada ay siyaasadda isku hayaan.
Obviously AMISOM has a principal mandate to support the new federal government.
Inkastoo AMISOM ay tahay inay ilaaliso hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya, haddana waxa soo wajahay xaalad ku aadan dowladda iyo maamulada gobolada oo ishaya.
Professor Paul ayaa intaasi raaciyay in qaar ka mid ah AMISOM ay la safteen dhinacyo ay dowladda ishayaan, taasoo keentay in ay kala qaybsamaan ciidamada AMISOM.
Now, the problem here or the challenge I see for AMISOM was that it was very much caught up in the middle of that conflict. And AMISOM was not.
Dibka wuxuu yahay AMISOM meel ay uga baxdo colaadan dowladda iyo kooxahan ayay garan weyday. Tusaale ahaan, AMISOM qaybteeda labaad oo ah ciidamada Kenya ayaa waxay sortaageen dowladda Soomaaliya awaamir ay bixisay. Waxayna taageereen ciidamada Axmed Madoobe.
Si kasta ha ahaatee, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu la yimaado hanaan ay dowladdiisu ku shaqayn doonto saddexda sano ee soo socoto, maadaama ay beesha caalamku la garab taagan yihiin hiil iyo hooba.